hizi yanakwisha baadaye. Yamegeuka mchezo wa toka nikae. Haya na ramani yani tukae gae. Yamepoteza dira mapenzi kizae zae. Squeeze you, squeeze you. Hakuna mapenzi yani ya ukweli.
Hakuna mapenzi yale.